Murumva radio ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuzindi mbuga zacu Facebook, X na Instagram, address ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 I Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankosi ndabasuhuza mwese abatwumva ho muherere hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Turagaruka ku ndwara ya malaria ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Tutese ijwi rya Amerika ngiye kubaha ikaze mwese mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima murabimenyereye buri munsi wa gatatu w'icyumweru. Muze rero abo turi kumwe muri uyu mwanya turabakiriye dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Nta kurangara rero, umubu utera malaria urakomeza kutwinjirana. Uyu mwanya tubaha amahirwe yo kuganira n'impuguke mugasobanuza mugatanga ibitekerezo. Turarebe uko malaria yifashe mu Rwanda, ibirimo gukorwa mu kurwanya iyi ndwara, tunarebe umusanzu wacu bwacu mu gufasha abaganga kubungabunga ubuzima bwacu ndetse no kutuvura igihe twarwaye. Iyi ndwara rero si ubwa mbere tuyiganiriyeho, ariko kandi ndakeka ko atari nabwo bwa nyuma kuko iranga igahangayikisha abantu kandi umubare munini w'abantu bakagenda barushaho kurwara. Imibare ya OMS yerekana ko mu mpera z'umwaka wa 2022 ku isi hari abantu babarirwa muri miliyoni 249 barwaye malaria. Iyi ndwara rero yahitanye abantu 608 mu bihugu 85. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko Afurika hari ifite umutwaro uremereye mu bijyanye n'indwara ya malaria. Muri uwo mwaka wa 2022 umugabane wa Afurika wariho 94% by'abarwayi ba malaria, ni ukuvuga miliyoni 236 na 95% by'impfu zaturutse kuri iyi ndwara, aha ni ukuvuga 580,000. Abana batarageza ku myaka 5 babarirwa hafi muri 80% by'abantu bose bishwe na malaria. Twakiri noneho umutumirwa wacu Dr. Aimable Mbituyu Muremyi ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze, muraho neza.
Muraho. Ngushimiye uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika kuba witabiriye ubutumire. Abakunzi b'ijwi rya Amerika bari bagukumbuye. Noneho wongere udusobanurire iby'indwara ya malaria. Ndagushimiye cyane.
Ya murakoze cyane kuzumira.
Yego. Indwara ya malaria rero yafatiwe ingamba ariko ikanga ikazahaza abantu. Mbere yuko twinjira mu ngamba zafashwe zikoreshwa mu kurwanya iyi ndwara, nagira ngo ngusabe nanone usobanure gato indwara ya malaria iterwa n'iki.
Ya murakoze cyane. Indwara ya malaria ni indwara iterwa n'agakoko gato kitwa Plasmodium. Na agakoko rero kakwirakwizwa n'umubu, umubu w'ingore witwa Anopheles, ukagakwirakwiza ukavana mu muntu umwe ukajyana mu wundi, hanyuma uwo agakoko kagezemo agatangira kugaragaza ibimenyetso bya malaria bishobora gutandukana bitewe n'umuntu ku giti cye cyangwa se none bitewe n'igihe iyo ndwara imaranye.
Nagira ngo rero noneho tukomeze tuyivugaho, iyi ndwara ni indwara imaze igihe, ntabwo ari indwara nshya. Amahanga ndetse u Rwanda n'u Burundi bafashe ingamba kugira ngo bayirwanye, ariko iracyaboneka. Nagira ngo tutagiye kure turebe nka zimwe mu ngamba zafashwe mu Rwanda mu kurwanya iyi ndwara, mutubwire muri make ya turaza kugenda tuzivugaho, tuvuga kuri buri ngamba igihe kiracyahari.
Ya murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, hari ingamba zitandukanye zikoreshwa n'ibihugu byinshi n'u Rwanda rurimo. Ingamba zo kurwanya malariya ziba zishingiye ahanini n'ubundi kuri bwa buryo navuze, bwa wa mubu uyikwirakwiza. Kuko icya mbere ni ukuyirinda, umuntu rero ayirinda neza akoresha uburyo butuma atarumwa n'umubu ufite ka gakoko. Ibyo urumva rero bikorwa mu buryo bwo gukoresha inzitiramibu, ukayiraramo kuko iyo mibu ikunze kurumana cyane cyane nijoro umuntu aryamye. Iyo ni ingamba ikomeye ikoreshwa ahantu henshi ku isi, cyane cyane ku bihugu bya Afurika. Ingamba ya kabiri nayo ishobora gutuma umuntu atarumwa n'imibu ni ugutera imiti yica imibu bita insecticide imbere mu nzu. Iyo miti ikaba yakwicara imibu ije mu nzu kuruma abantu, nibyo bikaba byatuma batarwara malariya. Ubundi bwirinzi tubona rero, hari abakoresha imiti yo kwisiga ituma imibu n'ubundi yarigiye kukwegera ihunga, bivuga ko n'ubundi utarumwa n'imibu. Izi ni ingamba navuga ko ari za rusange: gukora isuku aho umuntu atuye, kuvana ibidendezi by'amazi, gufunga amadirishya bukigoroba. Ibyo ni bituma tuvanaho ubwororokero bw'imibu cyane cyane aho duturiye, ariko bikanatuma imibu koko itabona ahantu yihisha, cyane cyane iyo dufite ibihuru bizengurutse aho abantu atuye. Ubwo ni uburyo bw'ibanze dukoresha mu kwirinda malariya. Hari abakoresha inkingo zitangiye vuba, ntabwo ziragira mu bihugu byinshi n'u Rwanda rurimo, ariko naho baha abadamu batwite imiti ituma batarwara malariya, igakoreshwa mbese nk'uburyo bw'ubwirinzi kuruta uko byaba ari uburyo bwo kubavura. Ingamba rero yindi ijyanye none no kutabara abagize ibyago byo kutirinda neza bakarwara malariya, ubwo ni abayirwaye. Ni ingamba yo kuvura abantu hakiri kare, ariko babanje gupimwa basanga bafite amaraso arimo twa dukoko twitwa plasmodium, bagahabwa imiti ituma bakira indwara ya malariya. Imiti nayo rero irimo amoko menshi na zitakwinjira mu bungubu, ariko ni izo ngamba navuga z'ingenzi.
Yego, ingamba zarafashwe muzitubwiyeho, kandi ni ingamba nziza. Ese mubona zikurikizwa cyangwa hari aho mubona hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo zibashe kubahirizwa cyangwa gushyirwa mu bikorwa?
Murakoze cyane. Ingamba ziriho ziranakurikizwa, nubwo zifite nyine imbogamizi zitandukanye. Hari aho wenda usanga arimo kudohoka cyane cyane nko kuryama mu nzitiramibu buri joro, aho usanga wenda umuntu ashobora kuba afite inzitiramibu ariko atibagirwa kuyikoresha, arushaho kwirambika mu buriri ananiwe agahita asinzira adashyizeho inzitiramibu nubwo yari ayifite. Hari n'ushobora kubona amaze igihe kirekire nta mubu abona mu nzu cyangwa atarwara malariya, agatangira kwibaza impamvu akeneye gukoresha inzitiramibu buri joro. Abo turabona cyangwa se abazikoresha mu buryo bundi bubyara inyungu, abazikoresha mu burobyi bw'amafi, abazikoresha mu kurinda imyaka yabo ngo itaribwa n'udusimba. Ibyo byo tubona ko bikunze kuba cyane cyane ahantu malariya itangiye kugabanuka, bagatangira kuba bazikoresha ibindi zitagenewe. Ariko ingamba iyo zihari zatanzwe neza, hagakorwa ubukangurambaga, tubona ko zikora kandi zigatanga umusaruro.
None ubu inama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya mu bijyanye n'izo ngamba nyine, ni iki mwabasaba kubafasha kugira ngo izo ngamba zibashe gutanga umusaruro.
Yeah, murakoze cyane. Ingamba zo ku malaria bisaba uruhare rwa buri wese, cyane cyane ariko bihereye ku muturage ku giti cye. Harabusanga kenshi biharirwa Minisiteri y'Ubuzima, ariko kurwanya malaria ubundi bikeguhera kuri njye, bigehera kuri wowe, kuko mu ugenda uruma umuntu ku giti cye, ntabwo ugenda ugamije ikigo cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima, ahubwo buri wese akwiye kugira uruhare rwe. Ubwo rero bigenda bitandukana bitewe n'aho umuntu aherereye. Hari abo duha inama zo gufungura amazu yabo ngo dutere umuti, ngo ndavuga mu Rwanda, kuko uturere tumwe na tumwe hari uduterwa umuti imbere mu nzu, hari uturere tugenerwa inzitiramibu. Aho rero dutanga ubutumwa bugenewe umuturage, ariko bitewe n'ingamba Minisiteri y'Ubuzima iba yarahateganirije. Nko kwivuza hakiri kare, abo hari ingamba yihariye, aho mu Rwanda abajyanama b'ubuzima bafite ubushobozi bwo gupima ndetse bakanavura malaria hakiri kare. Ubwo rero dukangura cyane cyane abaturage, umuntu wese ufite ibimenyetso bya malaria ko yihutira kugira ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo amupime, hanyuma nasanga arwaye amuvure hakiri kare. Ni ubutumwa rero bw'ingenzi cyane tugeza ku baturage aho bari hose, kugira ngo turebe ko ingamba zihari zakomeza gutanga umusaruro.
Nk'uko wari ubivuze, ingamba zirafatwa, ariko kandi twese tugomba kubigiramo uruhare. Nk'uko bivuze uti, birahera kuri wowe, kuri njye n'abandi twese hamwe. Twendumva turiteguye nk'uko twiyemeje no kuganira muri iki kiganiro, kugira ngo turebe ko buri wese yabona amakuru ajyanye n'iyi ndwara, uburyo yayirinda, icyo buri wese yakora kugira ngo tuyihashye. Nagira ngo tujye ku murongo wa telefone, ariko amatelefone arimo aracika. Reka nongere tuganire, hanyuma tubwire gatoya ibijyanye na malaria uko ihagaze ubu ngubu mu gihugu. Bimeze gute? Ko hari amakuru twumva ko hari ibice bimwe bishobora kuba birimo malaria kurusha ibindi.
Murakoze cyane. Nibyo, muri iyi minsi cyane cyane mu ntangiriro z'umwaka turimo wa 2024, hagaragaye ko hariho ubwiyongere bwa malaria mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu, cyangwa se imirenge imwe n'imwe y'igihugu. Ibyo tukabirebera cyane ku bipimo tukaba dusanzwe dufite muri iyi myaka 6-7 ishize. Wenda mpereye muri 2016, twagize abarwayi benshi barwaye malaria hafi miliyoni 5 mu gihugu. Hanyuma abarwaye malaria y'igikatu bari hafi 18,000 mu gihugu hose. Hanyuma abahitanwe na malaria bageraga kuri 650. Hashyirwaho ingamba zihariye kuva muri uyu mwaka kugeza umwaka ushize 2023, aho twabonye ko umubare w'abarwara malaria mu gihugu hose twari twageze ku 600, yerekana ko hari habaye igabanuka hafi rya 88% ugereranije n'umwaka wa 2016. Hanyuma abarwara malaria y'igikatu bari bavuye kuri bya 18 bya 2016 bagera ku 200,000, yerekana n'ubundi ko hari hafi igabanuka rya 90%.
Muganga mbituye mu nyihanganire gatoya, mbe nkubaca mu ijambo kugira ngo twakire abantu ku murongo wa telefone. Igitekerezo turaza kugikomeza mu kanya. Twakire rero abakunzi b'Ijwi rya Amerika mbere y'uko telefone zabo zicika. Nitanga Simo, bambwiye kuri ku murongo, uranyumva? Yego, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ndabumva neza. Ndabumva.
Yego.
Hano ndakumva.
Simo, baze ikibazo cyawe.
Hano ndakumva, ndi ku murongo.
Simo, ubwo turakugarukaho mu kanya, ndumva utarimo kudusubiza, ariko guma hafi. Richard Livingstone, uranyumva?
Ndabumva.
Yego, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
hama nakwamba mbazi wa mutumire wacu ndeho haba habujije kugira hashigwa mu buryo kugira malaria ireke kwica abantu ama
ngo habuze iki
oba habuze iki kugira bashyire mu buryo kugira baronde inkuru cyanjo nk'uko babikoze nko mu gihugu cya Kenya gihugu cya Uganda nako turabona yuko barondere cyanjo malaria a Kenya ndabona kitavuga cyane kuko barafise urucanjo rwa malaria na mu Burundi no mu Rwanda babahabuze iki kugira bakoreshe ubwo buryo.
Ego goma hafi muganga gusubize Dr. Mambe.
Ego murakoze cyane n'umuco ukiza cyane. Nibyo hari urukingo rumaze iminsi mike rubonetse rwemewe na n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ariko izo nkingo uburyo zitangwa bashingira ku nkingo zabashe kubona ko ziba zikiri nkeya zigahabwa rero ibihugu bikeya hari byakoremwe ubushakashatsi bwa mbere bw'ibanze ibyo byahise bikomerezaho ariko hari ibindi bishyashya bigenda byongerwaho bitewe na n'inkingo uko zigenda ziboneka akenshi rero bahera ku bihugu bifite malaria nyinshi cyane 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 aho abana bo munsi y'imyaka itanu bahitanwa na malaria ari benshi aho rero niho uburyo bwo guhitamo ibihugu bibanza kwibandwaho cyane mbere y'ibindi bashingira ntabwo rero zezagira mu bihugu byose ariko ari gushyirwaho uburyo bukwiriye kugira ngo inkingo zongerwe ubwinshi bwazo ariko n'ibihugu bibashe kuzibona ku buryo budahenze ibyo rero nibwira ko ari ibintu biri gushyirwamo imbaraga uburyo mu Rwanda nahavuga urundi n'ahandi dushobora kubona ibihugu byinshi bitangira kuzikoresha mu minsi ya vuba. U Rwanda rero ho by'umwihariko ntabwo rwabashe kujya kuri urwo rutonde rw'ibihugu bizihabwa kubera igabanuka rya malaria ryagiye riboneka ntangiye kuvugaho aho ubona abahitanwa na malaria bagabanutse cyane bigatuma rero u Rwanda rutaba kimwe mu bihugu bya mbere biherwa bihabwa izo nkingo.
Reka tusubire ku murongo wa telefone bambwiye ko nitanga Simo ari hafi. Simo?
Yego ndahari.
Yego mu kanya byari byanze ariko noneho ufite umwanya.
Ziba zicikagurika hari igihe ziba zanze abakonje. Hanyuma aho hana sorije avuga ngo babonye imibare wenda yagaragaza ko mu Rwanda uburwayi bwa malaria bugenda busubira hasi atubwire biri guturuka kuki ni ingamba zabaye nyinshi cyangwa n'abaturage babyumvise cyane kurusha mbere uko byari bisanzwe na mbere hose nyuma anambwire kuri kiriya cy'inkingo za malaria ese ntago ago bishobora kuzaba nka bya bindi by'inkingo za COVID ibihugu bifite amafaranga cyangwa bifite uko bihagaze ku ikofi bikaba byazamura inkingo nyinshi kuruta ibikennye cyane cyane byo munsi y'ubutayu bwatara urebye nko mu Burundi cyangwa n'ibihugu bindi bya EAC harimo ibifite amafaranga atari menshi ku buryo byabasha kwibona inkingo mu buryo bwihuse ago namuni bezuko byakongera bikaba nka kuri inkingo zo ziboneka zikiharirwa n'ibihugu bifite amikoro yo hejuru cyangwa kubera ko wenda ho malaria iri kugira icyo hasi ntabwo byaba nk'uko byagenze kuri COVID hanyuma hari wenda sinzi n'ahari niba bikorwa ibyo gutera imiti yica malaria ibyo gutera gutanga inzitiramibu ku buntu mu bindi bihugu byo birahaba cyangwa ni sisteme yo mu Rwanda gusa hanyuma natubwireho wenda ku kintu cya nk'ubu urabona wenda ushobora kuba urwaye nk'indwara yindi urugero nka COVID twari tubizi ko yandura twari tuzi birandura tukaba tubizi hanyuma malaria wenda igihugu muturanye kidafite ingamba zo kurwanya malaria wowe ntayife byakugiraho wenda mu buryo buri negative ukaba wenda tubigihugu nimba kitarwanya malaria muturanye imibu nago yagambukiranya nayo ngo iteze ibibazo mu kindi gihugu ese n'ibisobanuro cyane rwose.
Urakoze cyane Dr. Emma.
Urakoze bajije byinshi turamushimira kamere wenda ko kinyuma nibyo koko imibu ibasha kuba yakwambukiranya imipaka kuko imibu iraguruka bishoboka ko yava mu gihugu kimwe ikajya mu kindi kandi ishobora kwambukana utwo dukoko dutera malaria ikaba yatujyana mu kindi gihugu kimwe n'uko n'umuturage nawe ashobora kwambuka umupaka arwaye malaria akaba yajya mu kindi gihugu akirwaye bikaba byanatuma imibu yaho imurumye yakwanduza abaturage b'icyo gihugu. Hari ingamba rero ziri gushyirwaho mu buryo bwa East Africa kugira ngo harebwe uburyo ibihugu byajya bisangira amakuru ariko bikanashyiraho ingamba zihamye kugira ngo guhangana na malaria bikorwe ku rwego rw'igihugu ariko n'ibihugu byegeranye bisangiye imipaka bifatanye mu kurwanya malaria. Biba byiza cyane akenshi iyo ibihugu bisangiye umupaka bishyizeho ingamba zimeze kimwe cyangwa se zitavuguruzanya kandi zikaba zakorwa mu gihe kimwe nibwo bitanga umusaruro kurushaho. Ibyo bigashyirwamo imbaraga n'ibihugu byo muri East Africa ku buryo twibwira ko bizatanga umusaruro. Icyo yarabajije kijyanye rero n'ingingo za malaria nibyo koko ashobora kubabaho ikibazo cy'uburyo wenda zisaranganywa bizabonetse zihabwa ibihugu ziba zitaratangira kugurishwa. Niyo mpamvu twavuga ko bahereye ku bihugu bizahaye cyane kurusha ibindi. Ibyo rero ho nta busumbane bwabonekamo kuko bafite ibipimo bareberaho bafite abana barwara malaria benshi munsi y'imyaka itanu cyangwa se bahitanwa nayo ibyo bihabwa icyo nakwita wenda ko ari nka priorite cyangwa se babiheraho mbere y'ibindi. Byumvikane ko ibihugu bikize ntabwo mpamya ko byacuranwa n'ibihugu bikennye kuko usanga ibyo bihugu biteye imbere akenshi nta malaria ibayo yaragikomojeho ku buryo rero nibwira ko bitamera nk'uko ari inkingo za COVID. Ikindi yarabajije kijyanye n'inzitiramibu gutera imiti ni ingamba zemewe n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku rwego rw'isi zikoreshwa mu bihugu byose bibona ko izo ngamba zikeneye cyangwa se zikwiriye. Gusa n'ubundi nk'uko wabivuze mu ntangiriro z'ikiganiro usanga hafi 95% bya malaria ku isi iboneka mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara byinshi biri muri Afurika muri Aziya na usanga ibihugu byaho bikennye cyangwa se muri Amerika y'Amajyepfo ibihugu byaho bikennye usanga ari byo akenshi bigira malaria nyinshi. Usanga ari n'izo ngamba akenshi ariho zikunze gukoreshwa inzitiramibu zikoranye umuti gutera imiti mu nzu ya miti yica imibu usanga akenshi ariho zibanda. Mu gihe ibihugu biteye imbere byo hari usanga bihangana n'imibu ariko atari kurwanya malaria cyane cyane usanga amazu yubatse mu buryo bwiza butemerera udukoko twose ndetse n'imibirimo kwinjira mu nzu ariko bakabikora mu buryo bw'isuku bwa rusange. Uzasanga ibihugu by'i Burayi akenshi n'imiterere yaho y'ahantu hakonja cyane usanga amadirishya afunze inzugi zifunze mu buryo nta dukoko duturuka hanze ngo twinjire mu nzu ariko bakaba bafite n'uburyo batera imiti bakoresheje indege cyangwa ubundi buryo bagamije kwica imibu kugira ngo itabaruma kubabangamira gusa atari uko bari guhangana na malaria. Ubwo rero izo ngamba kenshi zibanda mu bihugu bikennye kuko nibyo n'ubundi usanga malaria ari nyinshi ariko n'ikindi gihugu kimeye kuba cyazikoresha mu buryo umwe cyangwa ubundi byaba ari kurwanya malaria cyangwa se kurwanya udusimba muri rusange. Hari ikindi rakomojeho ngira ngo cyo kwibaza ese
imibare yagabanutse
mu gihugu abaturage bakoresha ingamba neza ese ingamba ziyongereye. Navuga ko ari byombi kuko kuva muri mwaka wa 2016-2017 hashyizweho ingamba zikomatanije harimo gutera umuti wica imibu mu turere 12 Iburasirazuba n'Amajyepfo hanyuma no gutanga inzitiramibu zikoranye umuti ariko z'uburyo bushya zitari zisanzweho mbere. izeroza garagaye ko zihangana n'imibu yari hari icyo gihe yageramaze kugira ubudahangarwa buruta imbaraga z'imiti yakoreshwaga byatumaga marari zamuka cyane. Ubwo rero kuva icyo gihe aho ingamba zakoreshejwe abaturage bagakangurwa kuzitabira nibyo byatanze umusaruro bituma marari igabanuka kuri rwa rugero rwa hafi 90%. Ariko nyine dutangiye kubona ibimenyetso by'uko muri uyu mwaka imibare itangiye kongera kuzamuka, tubona ko abaturage batangiye kuduhokana none ndetse n'ingamba hamwe na hamwe zikaba araho zitabasha kugera bitewe n'imiterere y'imibu dufite mu gihugu cyacu.
Ndibaza ko yasobanukiwe, sinzi niba kiri hafi. Simo, uracyari ku murongo?
Ku murongo.
Hari ikibazo wumva usigaranye mbere y'uko twakira undi?
Hano numvaga wenda nasa n'usoreza Dr. Nagambire ku bijyanye wenda na sisiteme y'imiyoborere ku gihugu runaka. Nk'ubu uvuge wenda nk'ubu sisiteme y'u Rwanda aho igeze ubu yari yashyizemo imbaraga wenda kurusha mbere, ubu ngubu iramutse ihindutse ntabwo namunyigeze uko na sisiteme ihinduka bikarangira ibisubiye imibare aho yari ibisubiye hasi cyane, hakorwa iki kugira ngo sisiteme ihore iri permanent ku buryo itahinduka bitewe n'umuntu wenda ku runaka? Urugero nimba minitante ifite minisiteri ubu ngubu akavaho hakajyaho undi ugasangazanya ingamba nshya ugasanga harimo igiye konona aho sisiteme yari igezeye kurwanya wenda malariya n'urugero cyangwa kurwanya indi ndwara. Kuri sisiteme nta kibazo nta mpungenge bagiraho
muganga?
Ingamba zo guhangana n'indwara zose uretse na malariya n'izindi zose zishyirwaho mu buryo bw'ibitekerezo byavuye ku bantu batandukanye, ntabwo ziva ku muntu umwe ku giti cye ngo avuge ati izi ngamba tugiye gukoresha. Abari aho harimo itsinda ry'impuguke abo bita ko ari nka expert bakora mu buryo bwo guhura bagakora ingamba na z'imyaka itanu bashingiye ku makuru mpuzamahanga, bashobora gutumiramo abatandukanye baturutse muri umuryango wa MS ndetse n'ibindi bihugu kugira ngo batange ibitekerezo. Izo ngamba rero ho ntabwo nahamya ko zahindurwa n'umuntu umwe wenda uvuye ku mwanya umwe akajyaho undi, ahubwo icyo navuga cyane ukurikije imiterere y'ibihugu cyangwa se uburyo sisiteme y'ubuzima bubatse na sisiteme y'imiyoborere muri rusange, hari aho usanga nko mu Rwanda kuba inzego zimanuka zikagera ku rwego rw'umudugudu usanga bifasha, nkuko nabwiye ko bajyana mu buzima babasha kupima bakanavura malariya, hari aho usanga mu bindi bihugu atari ko bimeze, umurwayi akenera kujya ku kigo nderabuzima cyangwa se kwivuza mu mavuriro yigenga. Iyo tugiye gutanga inzitiramibu zikoranye umuti dukoresha abajyanama b'ubuzima bakaba ari n'ubundi bagenda bakabarura ingo n'uburyamo burimo bakanatanga inzitiramibu bakanatanga raporo kugira ngo tumenye koko ingamba zakoreshejwe uko bikwiriye. Gutera ya miti imbere mu nzu n'ubundi twifashisha abajyanama b'ubuzima ariko n'inzego z'ibanze zikadufasha mu bukangurambaga ku buryo tubona n'ubundi ubwitabire buba buri hejuru. Hari naho dusanga nyine dukeneye gukorana n'izindi minisiteri atari y'ubuzima, hari nk'aho dusanga imiyororokera wenda aho bacukura amabuye y'agaciro, aho wenda dusanga bacukura imicanga cyangwa se bakora ububumbyi cyangwa se ubuhinzi bw'imiceri, aho tukorana n'izo minisiteri zihariye kugira ngo zidufashe urugamba ntirube urwa minisiteri y'ubuzima gusa. Aho rero mu bihugu wenda bitameze gutyo aho ushobora gusanga hazamo itandukaniro ku buryo sisitemu y'igihugu uko yubatse nabyo biri mu byunganira minisiteri y'ubuzima kugira ngo ingamba zishyizweho zitange umusaruro.
Ndibaza ko bisobanutse. Reka noneho twakire Louis itahi wacu, turi kumwe?
Yego.
Ikaze ku Ijwi ry'Amerika, urahagana he? Hello Louis. Louis, ndabona uri mu Burundi, uherere hehe? Turakumva, turumva ko ukiri ku murongo ariko ntabwo urimo kuvuga. Louis itahi wacu, ndumva tutarimo kumvikana, ashobora kuba ari cya kibazo cy'amatelefoni yabo, ngo turaza kugerageza kumugarura mu kanya. Muganga, muvuze ibijyanye n'abajyanama b'ubuzima. Abajyanama b'ubuzima ni abantu bize ibijyanye no kuvura cyangwa mubigenza gute kugira ngo babone ubushobozi cyangwa se babashe kwita kuri icyo kibazo cya malaria mu midugudu n'ahandi batuye.
Abajyana mu buzima ni abaturage basanzwe batuye mu midugudu, batorwa n'abaturage babahitamo mu buryo bwabo, bagahitamo bane muri buri mudugudu. Aburo twageragamo babiri babasha kuvura gupima no kuvura malaria muri buri mudugudu wo mu Rwanda. Twatwe dufite hafi 30 bibasha kuvura malaria mu gihugu hose. Ubungubu turimo gukora impinduka zituma abo bajyana bose babasha kuvura indwara zose muri rusange, hatajemo kuva ngo hari abavura malaria n'abakora izindi ngamba. Abo rero turabahugura ku ndwara dushaka ko badufasha harimo na malaria, ariko bakora n'ibindi birenze byo kuvura malaria. Bashobora gupima imikurire y'umwana bakareba niba umwana afite ibiro bikwiranye n'imyaka ye, bashobora kwijyana abadamu batwite kugira ngo amenye ko babyara mu buryo bwiza cyangwa se ugize ingorane akaba yagezwa kwa muganga hakiri kare. Bakurikirana abarwaye indwara y'igituntu, babasha no kurandura ndetse izi ndwara zitandura, ariko banakora ubukangurambaga ku bijyanye n'isuku, isukura muri rusange. Ariko ibyo byose babihererwa amahugurwa kugira ngo bafashe kwita kuri ibyo byiciro bitandukanye, ari abana munsi y'imyaka 5 bashobora kugira indwara z'ubuhumekero, impiswi. Abajyana mu buzima baba barahuguwe, umusonga baba barahuguwe ukuntu bavura. Ibyo rero bikenera amahugurwa kandi arakorwa, bakanahabwa ibikoresho bikwiriye, bikozwe na Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abafatanyabikorwa bayo.
Ubwo ni ukuvuga ko ako kazi bagakora kakajyana n'izindi nshingano zindi baba bafite?
Nibyo rwose, bakora akazi kabo gasanzwe ariko bakagahuza no kwita ku baturage bagenzi babo. Bagena amasaha cyangwa se bakaba bafite uburyo bitewe n'aho batuye, bagira uburyo bakira ababagana.
Ubwo ni ukuvuga ko amahugurwa ahoraho?
Yego, ahoraho. Iyo habaye impinduka mu bijyanye n'imivurire cyangwa se imiti yahindutse cyangwa se hari gahunda nshya yongewemo, ibyo bisaba ko twongera tukabahugura. Hari n'igihe hazamo bashyashya basimbura abashaje cyangwa se abavuyemo bimukiye ahandi, ibyo birakorwa mu buryo buhoraho.
Ku murongo wa telefone bambwiye ko hari na Nkeza Bahizi. Turi kumwe?
Turi kumwe mugabo, hari ibintu nari mwe mumbabarire gatonyi.
None ntabwo ushobora guhita uvuga ikibazo cyawe?
Ikibazo ni kenye nyine bari mwavutse bijyana mbawe.
Ntacyo. Kubera ko turi live ntabwo twahagarika. Alo? Telefone zo mu Burundi ndabona ari Ngorabahizi. Turongera tumuhamagare nawe. Tibaza ko mukanya yenda ashobora kuza kuboneka, n'abandi namwe mube hafi mutangiye ibibazo byanyu n'ibitekerezo. Reka noneho nongere mu mwanya muganga Aimable Mbituyumuremyi, yari yatangiye kutubwira ibijyanye na malaria, uko ihagaze, uko imibare yagiye igabanuka. Ndibaza ko mushobora kuba mwakomerezaho mwari mugeze mu gihe tugitegereza abandi.
Ego, murakoze. Njyane nahereye kwerekana igabanuka ryabayeho muri iyi myaka 6 ishize, aho abarwara malaria bavuye kuri 5,000,000 bakagera ku 600,000 mu myaka 6 ishize. Twe tubonye ko n'ubundi abarwaye malaria gikatu bavuye ku 18,000 muri 2016 bakagera ku 2,000 umwaka ushize. Hanyuma abahitanwe na malaria tubona ko bavuye kuri 650 2016 bagera ku barwayi 67 umwaka ushize bahitanwe na malaria mu gihugu hose. Ibyo twanaga ko ari gabanuka rishimishije, ariko muri uyu mwaka dutangiye tubona ko hari impinduka, aho hari uturere tumwe na tumwe malaria itangiye kugenda izamuka, cyane cyane mu turere twa Gisagara, Bugesera, Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge, Nyamagabe, ndetse na Nyaruguru na Nyamasheke irano turete bona ko turimo malaria ku buryo igenda yongera giranije n'imyaka yashize ariko gasanga kenshi na kenshi ni mirenge imwe n'imwe ntabwo ari akarere kose kaba gafite ibibazo by'ubwiyongere bwa malaria.
Reka tumenye tunyarukiye ku murongo wa telefone nanone itari yacika witwa Erickson Duhayimana uranyumva? Erickson nawe uri mu Burundi uranyumva? Sinzi ikibazo kiri muri aya matelefone. Erickson Duhayimana arahari ku murongo ariko sinzi niba twumva. Erickson, reka twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro muri Isanga cyo ku wa gatatu, buri wa gatatu tubagezaho kiba kijyanye n'amagara y'abantu, tureba ibijyanye n'ubuzima. Uyu munsi turimo kuvuga ku ndwara ya malaria. Umutumirwa wacu ni Dr. Aimable Mbituyumuremyi, akuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Mu kanya turakomeza.
Ijya hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumurwa mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende komba taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio rero yanyu yabateguriye ikiganiro kuri malaria, indwara igabanuka ikongera ikiyongera buhoro buhoro. Umuganga yaratubwiye ko hari nk'uduce tumwe aho malaria yazamutse mu Rwanda. Nagira ngo mutubwire muri make ya nk'icyaba cyarabiteye ko haraho mwatubwiye ko hari kuduhuka kw'abantu ntibakore ntibubahirize ingamba. None muri make ya utwo duce twaba twaratewe n'iki kugira malaria izamuka?
Ya murakoze cyane je. Hari impamvu zitandukanye tubona aho twagiye dukora ubugenzuzi. Haraho dusanga ari ishanga bihingwamo imiceri, haraho dusanga ibikorwemwe na bimwe bishobora gutuma ubwororokero bw'imibu buba bwinshi cyane kurusha mbere, cyane cyane ibikorwa by'ubuhinzi, ubucukuzi, ububumbyi. Ibyo tubona ko iyo mirenge izahaye cyane ibikorwa kenshi dusanga bihakorerwa. Ariko ikindi tubona nanone cyabayeho ngira ngo cyatewe n'imyaka myinshi yarishize abantu batarwara malaria. Iyo bamaze igihe batarwara malaria batakaza ubudahangarwa bwabo ku buryo kwandura malaria byoroha, ndetse no kuba bazahazwa nayo bikora cyane kurusha igihe malaria bisanzwe ari nyinshi mu gihugu. Ikindi twabonye kidasanzwe impinduka, tubona ko hari byiciro by'abaturage bimwe na bimwe usanga bitinda hanze nijoro bitewe n'imiterere y'akazi kabo, bikaro byatuma bagira ibyago byinshi byo kurumwa n'imibu hanze bataragira ahantu hari ingamba, kuko ingamba nyinshi dukoresha nk'uko nabivuze ni ingamba zikoresha inzitiramibu ndetse no gutera imiti imbere mu mazu. Byumvikane ko bihashya imibu imbere mu nzu ariko hanze ntabwo izo ngamba zihagera uko bikwiriye. Ibyo rero bikanatuma nanone aho bantu bagira ibyago byinshi kuko baba bari hanze nyine amasaha nijoro. Muri iyo mirenge twavuze twasanze malaria ari nyinshi cyane. Abenshi bari muri iyo mirimo nyine y'ubuhinzi, ubucukuzi cyangwa se mu nzego z'umutekano. Ibyo rero bituma hari imirenge imwe n'imwe tubona ko izahaye. Ikindi twabonye kidasanzwe ariko gisanzwe kizwi mu buryo bwa gihanga nuko uko ingamba zo kurwanya malaria zikorwa imbere mu nzu igihe kirekire zikora neza niko imibu igenda imenyera ikamenya ko mu nzu harimo imiti basha kuyica hanyuma ntiyongere kurumanira mu nzu ahubwo ikaba yarumanira hanze ibyo none byongera ibyago by'uko ba bantu batinda hanze amasaha nijoro bafite ibyago byo guhura na ya mibu itakirumanira mu nzu ahubwo irumanira hanze ugasanga rero bafite ubwo bwandu bwa malaria muri iyo mirenge ibamo ibikorwa byinshi njyana yo turi kumva harimo n'umujyi wa Kigali ubona nyine ko harimo kwinjira kwa malaria ariko niyo mirenge twagiye tubona iba mu turere twa Gisagara twa Bugesera usanga kenshi hari ubwororokero bw'imibu imirima y'imiceri ubucukuzi bw'amabuye cyangwa se ibindi bikorwa by'ubuhinzi bishobora kuba byatuma malaria izamuka hamwe na hamwe cyane cyane ko nyine iyo mibu ibirumanira hanze nubwo ingamba zazi ari zikora neza ariko iyi mibu nayo igenda ihindura imiterere yayo bikaba byatuma ingamba nubwo zihari ariko malaria itangira kongera kwiyongera impamvu yindi twabonye ari imiti dukoresha mu buvuzi bwa malaria imaze imyaka myinshi irenga 10 ikoreshwa mu gihugu cyacu ndetse n'ibindi imenyerewe ku izina rya Quartem hagaragaye ko ibihugu bimwe na bimwe n'u Rwanda rurimo hatangiye kubaho gucika intege ku iyo miti icyo twita ko ari resistance twadukoko dutera malaria plasmodium twatangiye kugira imbaraga kurusha iyo miti mu turere tumwe na tumwe tw'igihugu ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe byo muri aka karere kacu no muri Aziya byagaragayemo icyo kibazo cy'uko imiti yatangiye gucika intege hakaba hari ingamba nyine ziyareze gushyirwaho ku rwego rw'isi kugira ngo nabwo duhangane n'icyo kibazo aho kiri iyo miti ahenshi iracyakora neza ariko nk'umurwayi yifashe ntakire tugateganya uburyo nyine ahabwa undi muti ufite imbaraga kurusha uwa mbere.
Reka tuze kugaruka kuri icyo kibazo cy'ubudahangarwa bw'imiti tumaze kwakira Siriro Muvunyi amaze akanya ategereje. Siriro, wakoze cyane gutegereza.
Yego namwe mwakoze.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mbanje kubasuhuza ndetse nsuhuza n'umutumirwa mwatuzaniye.
Yego yego komera.
Ndi mu Rwanda ndi hari Anne Kayonza. Icyo nagira ngo mbaze umutumirwa ni kuri ino miti irwanya ino miti batera mu nzu yica imibu ese kuki atari mu gihugu hose iyo miti ishobora kuba idaterwa mu turere twose uko ari 30 tugize igihugu cy'u Rwanda ikindi ko hari igihe aho ba muri Kayonza naho ni kamwe mu turere duterwamo iyo miti ko baduterera imiti nyamara tukarenga tukarwara malaria barayiduterera tukarara mu nzitiramubu ariko tukanga tukarwara malaria kuko n'umubu ntabwo ubura kuduhira mu nzu ubuduhiramo rwose ubona ko umubu ugeramo kandi tubwirizwa gukinga amadirishya saa 12 z'umugoroba butangiye kugoroba ese ko uko niba iyo miti koko ishobora kuba yarwanya imibu kuki iyo mibu yinjira ikindi ko nk'abantu ko hari igihe abantu bashaka kuba mu bushaka kuba arya bagiye hanze nta buryo leta ishobora kuba yabikora ko numvise ngo hari imiti ngo abantu bisiga ituma nibi bifite impumuro ntabwo nzi ukuntu bimeze ituma imibu itaruma umuntu iyo miti nta kuntu bashaka kuba nayo bayitanga bakayitanga nk'uko wenda batanga izo nzitiramubu nk'uko batera iyo miti ikindi kibazo hari igihe nk'umuntu arwara afite nk'ibimenyetso bya malaria yajya nko ku bajyanama b'ubuzima bakamubwira yuko ngo wenda ngo nta tederi cyangwa se tederi zaba zihari bakavuga ko nta miti ihari rero ugasanga n'icyo ngicyo ni ikintu gisa nkaho kiba ari imbogamizi mbere nibwo babonaga ko byaba bifite ingufu ku bajyanama b'ubuzima keretse wenda niba ari wenda hamwe wenda muho mba mperereye atari wenda mu karere kose cyangwa mu gihugu cyose ariko ubona yuko ari giye bijya bibaho nyine icyo kibazo kikabaho bikaba ngombwa yuko umuntu ashobora kuba yajya nko ku kigondera buzima kugira ngo abe yabasha kuba yakurikiranwa ariko kandi nanone hari giye ushobora kujya ku kigondera buzima bagapima bakayibura wajya muri prive bapima malaria bakayibona sinzi rero ikintu kiba cyabayeho kugira ngo malaria ibe itagaragara nk'uko naho ku kigondera buzima hanyuma muri prive handi hantu nyine baye bayibona cyari ibyo bibazo nibazaga murakoze cyane
urakoze Siriro umwanya rero ni uwanyu muganga Aimable Mbituyumuremyi
harakoze Siriro kibazo byiza bajije bene nahera kuri cyo cyanyuma kijyanye no kuba malaria bayibona muri prive mu kwa muganga ku kigo nderabuzima ntiboneke bene icyo nakwibutsa ni uko uburyo bwo gupima malaria ni uburyo bubiri hari ukuba twapima dukoresheje ibipimo gisa qualité d'air ni uburyo bwihuse bushobora gukoreshwa n'inzego zitandukanye harimo n'abajyanama b'ubuzima ndetse n'amavuriro prive ubwo rubasha kuba bwabona malaria ku buryo bwihuse niyo mpamvu akenshi bunakoreshwa n'abajyanama b'ubuzima kugira ngo batibeshya cyane hari uburyo kubona bukoresha microscope ni igikoresho kiba kwa muganga bashobora gushyiramo amaraso bagapimisha amaso barako twa dukoko turimo ubwo burakoreshwa ariko ntabwo uboneka ku bajyanama b'ubuzima ubwo rero ushobora kuba wajya hamwe ntibabone uburwayi bitewe n'uburyo wakoresheje kuko ijisho ry'umuntu rishobora kuba ryakwibeshya wenda rikayiburamo kandi irimo cyane cyane iyo ufite udukoko dukiya mu maraso mu gihe ndiyo ari twinshi hari igihe bishobora kuboneka byihuse ibyo dukunze kubona honda ko rimwe na rimwe hashobora kuba habaho kubura indwara kandi wenda irimo ariyo mpamvu akenshi binasaba ko iyo uhawe imiti y'uburwayi iyo ubonye idakize n'ubundi uhabwa inama yo kongera gusubira kwa muganga kugira ngo barebe ko indwara yenda itabonetse bwa mbere yaba ibasha kuboneka hanyuma ku bijyanye n'ibikoresho byo gupima n'imiti yo kuvura malaria nibyo koko birashoboka ko hari aho ushobora gusanga abajyanama b'ubuzima babuze ibikoresho ubusanzwe n'imiti bahabwa rimwe mu kwezi bakaba bayikoresha ariko niba habaye wenda kwiyongera kudasanzwe rimwe na rimwe ushobora gusanga ari ubwo imiti wenda yahawe imushirana ariko hari uburyo bushyirwaho butuma nibura amenyesheje ikigo nderabuzima kimushinzwe abasha kubona imiti mu buryo bwihuse ariko hagati aho ngaho akaba yakohereza umurwayi kuri mugenzi we mu mudugudu ushobora kuba gifite imiti ibyo bishobora kuba byaba ariko ntabwo mpamya ko byabaho igihe kirekire cyangwa ahantu henshi kuba abajyanama babura imiti bishobora kuba byabaho hamwe na hamwe ariko ntabwo ari ikibazo twavuga ko gikomeye kiba kenshi ahantu henshi ariko turi no gushaka uburyo bwihariye aho umujyanama yajya amenyesha akoresheje ubutumwa bugufi akamenyesha abamukuriye ko imiti igiye kumushirana kugira ngo ayihabwe mbere y'uko ishira yabajije ikiri kijyanye n'imiti yo kwisiga nari nayikomojeho dutangira ikiganiro mu buryo bwo kwirinda malaria hari imiti ubasha kwisiga ikirukana imibu bitewe n'impumuro yayo hariyo ushobora gutera mu cyumba cyangwa se ukayitwika umwotsi wayo ukaba wakwirukana imibu ariko iyo miti ntabwo yica imibu ahubwo irayirukana ubwo ntabwo byatangaza kuba wacomeka kari agakoresho kirukana imibu ejo kongera ukabona kuko ntabwo kaba kayishe ahubwo kaba kayirukanye kimwe n'inzitiramibu urumva inzitiramibu nyine koko izitira imibu kugira ngo itakugeraho ariko hari ishobora gupfa indi ntipfe kandi nipfa niba yaje mu nzu ntabwo inzitiramibu igera hanze ngo yice n'imibu iri hanze ntabwo rero byavana ko wakomeza kubona imibu iza mu nzu ifite inzitiramibu kuko indiri yayo iba iri hanze akenshi na kenshi mu bidendezi by'amazi ibindi tubikamo amazi ibikoresho bika amazi mu gihe kirekire niho ya mibu ituruka ubwo rero ushobora kuba wabugira inzitiramibu ariko ugakomeza kubona imibu iza mu nzu yawe niyo mpamvu inzitiramibu nyine koko izitira ya mibu kugira ngo itakugeraho ariko imibu ishobora kuba yaje mu nzu ubwo ni ku bijyanye n'inzitiramibu ntabwo ivanaho imibu burundu ishobora kwica imibu yayikozeho ariko imibu iri hanze ishobora gukomeza ikaza kuko indiri yayo itayivanyeho uzakomeza kubona imibu mu nzu yawe, ariko nibura yanzitiramo wiryanyumo neza izatuma imibu itakuruma. Umuti nawe rero uterwa mu nzu nawo ukora muri ubwo buryo nk'ubw'inzitiramibu, itandukanira gusa nuko uba watewe ku nkuta ahantu hanini, ku buryo imibu ibura ahantu yikinga mu nzu, yakora ku rukuta ikaba yapfa, cyangwa se yakumva impumuro yayo igahita ihunga itayikozeho. Urumva n'ibihunze idakoze ku rukuta ntabwo ipfa, ntabwo bizabuza ko ejo yagaruka. Ariko icyo tubona nuko umubare w'imibu ugenda ugabanuka, iyo bateye umuti ubwinshi bwayo ugenda bugabanuka. Iyi ishobora kubona iza niba nyine iturutse hanze, ariko uko igenda ihorana na rwa rukuta ruteye umuti, igenda ipfa, yajemo igapfa, ubwinshi bugenda bugabanuka. Rero igihe kikagera imibu yanduye ikagabanuka, kuko iba itakibasha nyine kubona ntihagarara mu nzu, n'imibu mikuru itabasha kongera ngo isohoke ijye gutera amagi muri bya bishanga. Ntabwo rero gutera umuti bivanaho imibu, ahubwo bigabanya imibu yagombaga kuruma abantu, kuko izikabwa kuri wa muti wo ku rukuta igapfa. Ntabwo rero umunsi wa mbere wateye umuti uhita ubona imibu ishize mu gihugu, ahubwo igenda igabanuka uko iminsi igenda, cyane cyane nyine ko bwa bwororokero bw'imibu ntabwo waba bwakuweho. Ariyo mpamvu dusaba ngo niba watera umuti ariko narebe ko nta bwororokero bw'imibu ufite hafi yawe, kugira ngo nabwo bukurweho, bitume ingamba zikomatanije zitanga umusaruro. Iyo miti yo kwisiga yakomojeho, hariho uburyo bwo gushyirwaho kugira ngo turebe ko yaboneka igihunganira izo ngamba zisanzwe ziriho, ariko ntabwo ari ingamba twavuga ko yasimbura inzitiramibu cyangwa se ngo isimbure gutererwa umuti. Umuti zitera mu turere 12 kubera impamvu cyane cyane z'igiciro, amikoro, kuko tutabasha kubona uburyo bwo gutera imiti mu turere twose, ahubwo tuyitera mu turere cyane cyane tuzahaye, ariyo mpamvu dutera mu burasirazuba hose ndetse n'uturere dutanu two mu majyepfo. Tubona ko dufite malaria nyinshi cyane, hafi 80% ya malaria mu gihugu, hanyuma hasigaye tugatangamo inzitiramibu zikoranye umuti. Ngira ngo nibyo by'ingenzi cyane. Wenda yatubwira ko nawe wenda abona imibu, ariko no kubona abantu barwara, ngira ngo Kayonza ni urugero rwiza rw'aho malaria yagabanutse. Ni wenda yaratuye muri za 2016-2017, wenda yatubwira nawe ukabona imibare igiye igabanuka, kuko duhamya ko muri Kayonza naho Ngoma n'ahandi malaria yagabanutse cyane ku rugero rumwe ugiranije n'iyo myaka 5-6 ishize.
Cyrille, uracyahari? Wumvise impamvu badatera hose? Cyrille ngo ntawe ukiri ku murongo, ariko ndibaza ko yasobanukiwe, muramusobanuriye mu buryo burambuye. Ahangaha harako nibaza, nashaka kubabaza, muvuze imiti iterwa mu nzu, iyo miti iterwa ku buntu, niyo ngiyo yo kwisiga iramutse ibonetse nayo yatangwa ku buntu?
Murakoze cyane. Iyo miti umuturage we ayitererwa ku buntu, ariko yo igurwa nyine amafaranga ashobora kuba haraturuka muri guverinoma. Hari uturere duterwa umuti ku ngengo y'imari ya leta, hari n'uduterwa umuti ku ngengo y'imari y'abafatanyabikorwa, harimo ikigega mpuzamahanga cyitwa Global Fund, harimo ndetse no ku bufatanye bwa USAID. Ubwo rero tureye 12 dutera mu gihugu, umuturage nta kiguzi asabwa, we aterwa ku buntu, ariko umuti uragurwa. Iyo rero kwisiga ntabwo uri mu ngamba navuga ko zihabwa inkunga cyangwa se zigenerwa ingengo y'imari n'ibyo byiciro uko bitatu maze kuvuga. Bitumara kenshi na kenshi izo ngamba navuga zunganira izo nini, ingamba twita ko ari zunganira, dusaba kenshi ko umuturage agira uruhare mu kuba yabona iyo miti yo kwisiga, ariko ntabwo biza muri gahunda y'ingengo y'imari yo kuvuga ngo hagurwa imiti ihabwa abantu bisiga bari hanze ku buntu, ahubwo tureba ibyo byiciro byihariye tugakora ubukangurambaga kugira ngo nabo bagire uruhare rwabo, ahubwo tukabafasha kuyibona ku giciro kidahenze. Nk'urugero umucyo wo kwisiga ushobora gusanga agacupa kamwe kamara nk'ukwezi kagura amafaranga 350, aho rero akenshi byabyitse twavuze bitinda hanze akenshi batinda hanze bari mu kazi kinjiza dufashe nda nk'abamotari dufashe nda abacukura amabuye y'agaciro dufashe nda abakora muri hoteli inzego z'umutekano ntabwo twavuga ko cyaba ari igiciro kihenze cyane agacupa kamwe ku kwezi gashobora kuba kagura amafaranga 350 mu ruhare rw'umuturage nawe kugira ngo yunganire ingengo y'imari ya leta dusaba kuri icyo giciro nabyo mu bukangurambaga abagira icyo batanga nk'umusanzu wabo
twabonye ko imibu iba iri hanze irekereje kandi hari n'indiri yayo no kuvuga ko imibu ishobora kwinjira igihe cyari cyo cyose mu mugoroba wari wose ishobora kwinjira aha najya ngo mutubwire imiti iterwa mu mazu iterwa kangahe umuti umara igihe kingana iki kurukuta
murakoze cyane umuti iterwa mu buryo bwa program ni umuti uterwa rimwe mu mwaka ukabamara igihe cy'amezi hagati y'icyenda n'amezi 12 ugikora inshingano zawo ku rukuta bivuga ko buri mwaka twatera umuti rimwe mu gihe inzitiramo yo itangwa rimwe mu myaka 3 yo ikaba igikora akazi kayo
bivuze ko umuntu aterewe umuti yagomba gukomatanya izo ngamba agakoresha iyo nzitiramubu ariko kandi akaba yizeye ko n'imibu itaribu mugereho kubera ko yaterewe umuti
nibyo byiza cyane ingamba zikomatanije haramikora hagije ingamba zikwiye gukomatanywa ukagira umuti utera ku rukuta no kuri plafond ukagira inzitiramubu uraramo ariko ukagira n'umuti wisiga mu gihe ugiye hanze bitavanywa no gufunga amadirishya ku mugoroba andetse no kuvanaho bwa bwihisho bw'imibu na zanderi z'imibu yororokeramo kugira ngo ukomatanye bwa buryo bwose nibwo ubasha kurandura malaria ku buryo bwizewe
Dr. Mabure Mbituremye bisobanuro mwaduhaye rwose ni ingirakamaro ariko ngira ngo mutupfunyikire n'inama muri makeya cyane turimo gusoza ikiganiro mutubwire icyo umuntu yakora inama mwaduha nk'umwanzuro twatahana muri kiganiro
murakoze cyane ubutumwa bwa mbere bw'ingenzi ni uko malaria mu gihugu cyacu iracyahari kandi ari ibimenyetso bigaragara ko hari itangiye kugenda yongera ingamba rero zihari twifuza ko buri wese yazikoresha akabigira nk'umuco kuko kurandura malaria bihera kuri buri umwe wese hari kuryama mu nzitiramibu ikoranye umuti buri joro hari kuvanaho ubworokero bw'imibu hanyuma mu turere dutererwa imiti tukaba dusaba ko abaturage bashishikarira kwemera abajyana mu buzima kugira ngo babaterere umuti mu gihe cyo gutera umuti kigeze ariko ikindi gikomeye cyane ni uko nta muntu wakabaye ahitanwa na malaria mu gihugu cyacu kandi kuvura malaria ari ubuntu ku mujyana mu buzima ubwo rero ufite ibimenyetso bya malaria tumukangurira kwisuzumisha hakiri kare ku mujyana mu buzima hanyuma yasanga afite imiti afite malaria akavurwa ndetse akamenyesha nawo umuryango we kugira ngo nabo bipimishe bavurwa hakiri kare
reka rero ngushimire cyane Dr. Aimable Mbituremye ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC nshimiye kandi n'abaduhamagaye hirya no hino hamwe n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Ari Santos na Nadia Taha kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze.